Sokala Duma Radio.
Hello and welcome to The Big Interview. My name is Nkululeko Nkeu and this is SL Radio. Well, in this episode of The Big Interview, we speak to former Orlando Pirates defender Thembela Sekakane, currently at AmaZulu, doing really, really well, winning man of the matches. We talk about his recent performances and whether or not he would like to see himself at Bafana Bafana. And the big question, why did he leave Orlando Pirates for AmaZulu? It's a fascinating conversation. I hope you enjoy it.
Sokala Duma Radio.
Joining us now on the line is former Orlando Pirates and currently AmaZulu defender Thembela Sekakane. Thembela, thank you very much for joining us. Kusokala Duma, sawubona baba, kunjani? Yebo, ngiyathokoza ukukhuluma nawe mfethu. Ama-performances wakho nje, uyaspana kahle, you're one of the best players kwi-PSL okwamanje. Ungathi mhlambi isuka kuphi into yokuthi ube umuntu odlala ngale ndlela odlala ngayo kwi defense, right back? You're one of the best right backs in the country at the moment. So ungathi isuka kuphi leyo lawo ma performances lawo?
Yeah, kodwa ngikusebenza kanzima yabo ukuthi nje ngifuna nginikele ngayo indlela ngifuna ukuthi ngithandise ukuthi iqhubekele phambili. Nami isitebe ngisithathile njengokuthi last season ngidlalile. Sazama ukusiza i-team ukuthi ibe la ikhona njengamanje. Ngene ngathi ngifuna ukuthetha ngabantu step forward ukuthi maybe mhlawumbe nge-performance yami ngizama ukuyimisela ngiphushe more kunakuqala. So nje ngiyaziphusha ngayo yonke indlela, ngiyinikela ngayo yonke indlela ukuthi ngishize ne-gymo nokuthi nami ngidlale ngayo yonke indlela ukuthi nje i-performance yami ibe yile ndlela engibona njalo.
Okay, and then recently ngale nkathi bewudlala ne Sundowns, i-team ibidlala ne Sundowns na draw nayo 3-3, be woman of the match lapho, be unayo ne assist. Ucabanga ukuthi mhlambe une confidence eningi uma udlala mhlambe nabo Sundowns nabo Pirates, because even against the Pirates ubone good performance. So ucabanga ukuthi mhlambe umuntu wama big games nje?
No, angiyona umuntu wama big games, umuntu nje wama game of history, because ngiyazi vele abantu abaningi bajwayele ukubuka amagemu amakhulu ukuthi thina sidlala amagemu amakhulu, so abajwayele ukuthisa abajwayele ukwabuka amagemu amancane. Since ngilokhu kuqala isizini i-business yami i-right, because ngihlezi bengitshela sometimes ngingahluleka ukuyi-right mina, ngikhona i-right kodwa but ngihlezi bengitshela ukuthi hayi, in terms of the performance ngihlezi ngi-man of the match, ngihlezi ngihlala kahle even noma ngingayona i-man of the match, but ngihlezi
Ngiyazi ngikhamba ngikhamba kule. And then bekune ya ungaqhubeka?
Yase ngiqala season nje ngikhamba.
Alright, bekune video ebihamba ku social media eka Thabo noDada. UThabo noDada uwine MTN 8 ne Cape Town City, bekuwumdlali nje odlala kahle. He was performing really really well recently. Ubonakala lapho ethukile. So njengoba kunama collapse e national team, mangabe ngingabuza kuwena ukuthi mhlambe unawo lawo ma expectation ukuthi mhlambe in the next few squads nelakho igama lizobe lilapha?
Yeah, mina lezo thing ukuthi nami one day ngizothola i-collapse national team and then ngizahle ithemba. So njengoba ngenza kahle, angibhekile ukuthi okuningi kungenza manje, ngiyazi ukuthi in future kuningi okusazokwenzakala if ngiqhubeka nale performance.
Alright, and akuqali ukubuzwa abantu nje ama-journalist bakubuze ngama-performances wakho against your former team Orlando Pirates. Nami ngizoba ngomunye walabo bantu labo bakubuza ngalokho. The last time bebekubuza ngalokho bewusithi nje no, uya performer wena professionally noma kuyiphi team. So asibukele back ke kuma performances wakho against Orlando Pirates. Ngomgqibelo udlalile nabo, ucabanga ukuthi mhlawumbe udlale kanjani wena personally, and then ucabanga ukuthi team idlale kanjani yona as a whole ukuze igame ibe 1-1?
Yeah, team idlale kahle kakhulu. Unfortunately yasithola ngalo 3 point lelo esibhekile njengamanje vele singafuna every game esiyajona sifuna ukuthola ama-1 point. Kudlalile ze team angathola ngamaphombe besiwadinga, but until ngidlale kahle kakhulu nje ngingalibali mina kuphela, but nje as a team ingane kahle kakhulu and wonke umuntu wonke umuntu othola ithuba ethiningi uyazimisela wonke umuntu futhi uhlezi eredi ohle ngaphandle ohlezi kwi-grandstand if uthola ithuba ubona ukuthi abuya afika aperform and ucoach yabo imphathisa ngikhanda sonke even training wonke umuntu uyaphusha akekho obonayo ukuthi noma engadlalanga eyishuna leyo nto because ukuthi uthenza njalo come weekend game time ucoach akufaka awukho ready but yo ngendlela okwenzakala ngayo ukuyele ifike weekend mhlawumbe ucoach avela ofishayo ama surprises singayona i-surprise khulu si-ready vele uhlezi sibuka hlezi ekesho naye ukuthi the way okwenzakala ngakhona ejimini beyithanda indlela esenza ngayo indlela esiphushayo ngayo nangendlela esiyimisela ngayo wonke umuntu unaleyo nto ukuthi ufuna ukudlala even noma ngingadlalanga ngenyawo ngisaphotha ama-teammate hlezi samis class bayithole leyo shinta igrebe adlale clean yabo
and then wena i-performance yakho against your former club before simove on
yeah ibira kakhulu ngoba ngisho ukuthi ngiyahlele ukubira ikhonkani kangkhona ukuyibona mina ngidlala ngalendlela ukuthi nje ngifuna ukuthi ngifike team not ukuthi ngidlalele mina kuphela but ngifuna ukuthi team ukuthi iphambili o top point ngidlalele kahle kakhulu ngibonile nami iphindile game ngibonile ngizamile ngaphusha ngiyabo
Alright, uma sibheka amajita afana nabo uSiyabonga Nomvete, ama legend afana no Munib Josephs noma Bhutikhanyeza. Asikhulume ngabo ukuthi mhlambe what impact do they make kwi performances zenu? Nifunda yini enifundayo nina njengabadlali abancane kibo?
Yeah, ebane impact enkulu, basiza kakhulu. And even izinto abona mhlambe khona la ukubona khona ukuthi and uyabona ukuthi ngathi kunjini but bayangenelela lapho and bayamotivate bayakhuluma and basengifike strong and nathi sifunda kukhulu mina kwingoma ngishuye ngifunda kakhulu kubona as a legend and basiza kakhulu onke ama-youngsters futhi ama-youngsters amaningi nama-youngsters amaningi and bafunda kukhulu kubona
basiza njengoba ukhuluma ngabo ke ngiyacabanga ukuthi mhlambe njengoba bekhona ku squad mhlambe kusizile lokho ukuthi nikuthathe kahle even though it's not good news so ngakubuza mhlambe ukuthi nikuthathe kanjani ukuzwa ukuthi nithathelwe ama points awu 6 by uFIFA i team i react kanjani kuloko
cha kube buhlungu kakhulu mfethu yo mina nje ngingakuma ngakungena kuwe kakhulu lo bele besawina ama-game amancane but lo 6 points akuyona into encane into enkulu kabi so mina kungeni kabi namajita ngabona ukuthi awekho right and then ayikho into esingayenza leyo nto ayikho ngakuthina njengamanje ngento efishe mina ngayitshela ukuthi okay hayi i-management njengamanje zosiva kuleyo nto uyafunaziphumeleyona and vele sahlangana zi-team zakholonia njengamanje sishiyele i-management ayikho into esingayenza ngayo kuyobonakala-ke emshisho ukuthi kwenzakalani but into esifijele yona ukuthi sivele sihlele e-ground yemasteti sama ukubuyisela ama-point ebhek oba besakuthi ama-point esikwazi ukubuyisela back or angeke but nje into esesigivapile sesibheke forward ukuthi senzenzani ukuthi kubuyisa ama-point ebhek ukuthi sihlele e-ground yeni sisebenze kanzima wonke umuntu wasebenzele omunye ukuthi kubuyisa ama-point ebhek
like uma sowuhlezi nje wena uyicabangela uma uyibheka le case ngoba ke kuyi case e-public wonke umuntu uyayazi uma ngabe uyafuna ukuyifunda ungayifunda uyibheka ubone ukuthi okay club azange ikhokhele umuntu ebeka badlalela they refused to pay and then uFIFA what decided ukuthi okay we're going to deduct 6 points from you if animkhokhele imali yakhe lowo muntu lowo by September wafika i-club ayikhuphi imali 6 points were deducted. Umuthembela eyicabangela yena ucabanga ukuthi mhlawumbe club could have done better or should they have done better?
First note, my brother, bengayazi the case, man. But if you come in the day, you're about to trust that I live. Eish. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe club ibiyazi.
Yeah, ibiyazi club because they be involved kuma cases e disciplinary committee from USAFA na ku FIFA.
Yeah, mabuti yazi ke apho yani asikuzimeli ngathi ngabenze yenze ngone lento leyo ngoba for out and but ayikho lokhu kwenza ngamanje ngoba somkhulu achieve the combine soda ukuthi njengamanje phela amasosha asifaneka alela ukuthina ma players ukuthi sinjola akukhona nje manje.
No, kuyezwakala. And then asikwazi ukuthi singayibuzi le iphathi ukuthi njengoba ke ama point awu 6 ethathiwe manje nino 3 points and it looks like niyama relegation candidates even though sikuma game awu 8. So ucabanga ukuthi mhlambi team izokwazi ukuphuma lapha ucabanga ukuthi i team buama relegation candidates njengoba ngisho mina
njenga manje the way indlala ngakhona uyabona ukuthi nathi ngathi sidalela impilo zethu njengamanje yabona sidalela ukuthi sikusuka khaile lapha ngazikubeleki njengoba sikhabona njengamanje sithi lesi kukhathela ama points asikadlini into esingisine but yona ukuthi asikathole futhi ama points anele maximum point 3 points game ukuthi isuke lapha kodwa into engishoyo sasusuka lapha mina ngingethemba ngiyathemba ama teammates wami and ngikhoza ukubona ngale ndlela ukuthi isona
ayiyonke into ngokuthi manje. And then iSouth Africa nje the first time ikubona ebikubona udlala kwi Golden Arrows eTV besikubona lapho sincoma ama performances wakho and then boom sakubona kwi Orlando Pirates. Esitshele kabanzi nje ukuthi ngale nkathi bolale Arrows kufike kanjani ukuthi uzofikelela kwi Orlando Pirates.
Yeah, ngicabule kakhulu ngizosona kwi Pirates kombi mo como que bueno que achieve something with maybe yabona nje ukuthi ngithathe one step forward ukuthi ngiphambili so mina towards the 10 step forward ukuthi ngiyodlala with Pirates from the small team and futhi ni young star ngoba ngiyona Pirates ngenje awasithi ngoba and futhi ngiyazi ukuthi ngiyenza long favor into what
And then how would you describe isikhathi sakho lapha kwa Pirates overall ngale nkathi ubuqala uthola ama game time until you eventually left on loan until you left how would you describe isikhathi sakho nje ospendile kwa Pirates?
Ngijabule kakhulu because bengidlala futhi nakhona ayindlela ngeke sifisa ngithi ngithize ukudlala ngidibenza kanje ngithi ngidlala and futhi nakhona bengadisappointed and yabo ngidlala right until kuze kufike ukoti omusha uyazi nina uma kufika ukoti omusha ama-changes enzakala ngishethiwa noma udlala kahle ngakanani so la kufike khona ngaphetla nakhona and futhi ngaqhubeka ngaphusha ngadlala ejibini nje ama-friendlies ngisebenza kambini until kuphela i-season-ke wa-decide ukuthi hhayi neka bangilona baphela babona ukuvele babekuqhubeka nalo coach lo babona ukuthi coach vele ngayangisebenzisa futhi babona ukuthi ngigcina okungigcina ukuthi ngiyayithembisa and then bebebona ukuthi nabo ngizokhawatheka or yabo kulimaza mhlampe or i-performance yami because vele yonke into mina yonke into right and yebo ukudlala ngingadlaliswa bengidlala right not ukuthi ngifele nga-drop
yabona ngiyayihleka ngoba nami ngiyazi ukuthi bewudlala right bekungenalutho nje okuyinkinga bekungenalutho okuyinkinga kwi-performance yakho ngiyavuya ukuthi ngiyajabula ukuthi uyikhuluma ngaleyo ndlela yokuthi ubujima bowizinika i-opportunity yokuthi u-improve ujim kodwa ke zange usithole isikhathi asikhulume ngomushini kancane u-coach Mohsin Etrogral ngoba mangibheka nje kuma-numbers zami kuyabonakala ukuthi bekuyena mqeqeshi like it's under him that you got game time eningi ngitshele kancane nje ngaye ungitshele ukuthi mhlambe ukuhamba kwakhe kwi Orlando Pirates kuphathe njani
yaw kuhamba kwamshini bangiphathe kabe kukhuzi wahamba kabe ehambiswa ukuthi sifakiziwe kabuhlungu
Super Sport yeah
ngumthwa wahamba yabo ehambela ngenhliziyo yakhe manje wabona ukuthi ngendlela engibona ngayo wafila singathi yabo isitembiselini ngathi yabo sidlale kancane ngathi singathanda ukudlala ngathi ngidile kuba naleyo nto yabo ushawa ngesikwezi ngani ngoba naye wazi washo athi yena the system ukuthi ashawe kanje waqala ngqa
Mhm.
Football career athi ayi yena nje ayi yadlala kanje. So yona nje angiphatha kabi ukuthi wahamba kanjani ahamba kanjani. Yena shiya nje phakathi kanjani. And bese ezithini sasingadlali kahle ngale time. But that improve kancane kancane sasongena egame la efuna sekene khona. Kwakuzokwana kancane.
Mm. Ucabanga ukuthi mhlambi uma ngabe bekahlezi la kwi Pirates ubuzothola isikhathi sokudlala, like do you think that he was the main person ebe believer kuwena?
Yeah, le believer mina and nami ngisebenza kanzima not ukuthi ngobe believer mina ngiyibona. Ngiyasebenza and ngiyinikele ukuthi sebenze mina.
Mm. And amaZulu initially ekuqaleni kwakho nje namaZulu bekuyi lone move. Bekubani mhlambe ozena leyo idea yokuthi ungcono nje ukuthi uhambe uyodlala bekuwena wenze kanjani ukhulume nabani ukuthi let me just go out and play uma ngabe mhlambe ningafuna ukungidlalisa
kahle kahle amaZulu vele bebona ukuthi angikhandlali we Pirates so because bezothola bezothola i-status futhi ke kufuna ukuqinisa isquad sayo angibona lapho ngeke ngifuna bengifuna bayafuna ukungisebenza then Pirates I decided to go to loan and totally loan with me again. Get in the trip. Then it is Lapo. No, I'm alone again.
All right. Njengoba sizoyivala ke iconversation yethu ngiyabonga kakhulu ngokuthi sikhulume nathi. Ama questions awu two nje before I let you go. Uma ngabe mhlambe kunganikwa opportunity futhi yokuthi uphinde futhi uyiphile leyo nkathi bewulapha ku Pirates, ucabanga ukuthi kuyini ngawe ongayishintsha?
Angibona ukuthi khona into engafaka ngishintshe ukuthi ngingafuni nje ngifike lapha ngisebenze kanzima ngikhombise ukuthi ayikho into engishoda ngayo ukuthi ngadlala kwi-Pirates. Yeah, it's a big team, ngifanele ngifocus and wenze yonke into efuna ukushiwo coach, then ngikele ngayifunayo grounding performance and vele zinafana kulana nepressure yama-supporters, kwenza ama-supporters behappy, wenza ukhuja behappy, ukusiza i-team ukuthi ibesondlela.
Alright, use umfana omncane, like you are still very young, uyakhula nge-experience yokudlala kwi-Premier Soccer League. Njengoba ke ngikuvalelisa kuyini mhlambi enye uThembela Sikhakhane azo achieve ku football, what else do you want to do? Kunabo overseas, kunabo Sundowns, kunabo Pirates, kunabo Bidvest, kunabo Chiefs, ucabanga mhlambi ukuthi kuyini enye futhi ediskini ngawe wena Thembela Sikhakhane?
As a player I'm hoping to achieve more on the championship, go forward normal, even normal athlete like to the change of the team with the team. Yeah, we thought on real change in your feelings around the market, even normal to the change of the team over to it. I'll take this chance and use it. I'll close it.
Alright, Tembe, let's have a look at the comment that was Soccer Latuma.
Okay, I'm going to come back.
Show me. Soccer Latuma Radio. Thank you very much for listening to Soccer Laduma Radio. This was the big interview. Certainly, I enjoyed it a lot that we unpacked, and I'm very happy that you listened to it. You can listen to more of our shows on the SL Radio tab on soccerladuma.co.za. Also, don't forget to check out the paper, the newspaper, for only 3 rand 90. The Soccer Laduma newspaper is out every Wednesday for only 3 rand 90 cents. Thank you very much for being part of this family.
Soccer Laduma Radio. Soccer Laduma Radio.